my dove to you. Le polo to hoy my dakalako my de to you. Wasaman don dano matelako my me to you. Malan applause and a sherry coco my de bug you.
Baby kai why, money kai why. I'm gonna namunala baby kai why. Money yo yo. Gani ya ya, luya luci manse yo life anan why, baby kai why, money kai why, I'm not in namungamu baby kai why, money yo yo, gani ya ya. Yang lu sih yau sih man life anan why.
Masa jamu jitaru taru seholo kodak. War malam gak mefes gak sutura seru dafa mag. Man matai begele bemuler menidu mebegat. Galam gelingger si deret def mese buruk sejam. Yau rek ke fes semai bet, yau rek se flash semai jam. Yalol nge kei tuker film le dekel nge des bemedep. Begel matasu mefet yulo bege sayu le nekhe. Bo amu lor madon ni kudul mes am chansu mbegir. Yen say nyu capan te si wah, holy fes rongon jitok. Bul di den ci len be yay leer bi fess ci sama xol leer bi dew ci sama kaw bi dew bi leral sama yon. I miss you every day and more than yesterday. I need your love.
Lepulo bëgg ma defalako ma dof ci yow. Lepulo joxoñ ma dakalako ma de ci yow. Asaman don dano ma teelako ma mir ci yow. Malan applause and a sherry coco, mala bug yo.
Hey, baby kai why, money kai why. I'm gani namunala baby kai why. Money yo yo, gani ya ya. Luya luci manse yo life anan why. Baby kai why, money kai why. I'm not in namungamu baby kai why. Money yo yo, gani ya ya. And you see how she went life and now why.
Ooh, you put it there. Day all and now I'm you're going to be
I'm so new.
Yak, say the fall at say quality. No, no, la, le bugue. No, no, la, le bugue. Digante bi dara xaju si so noñu si so nañu baye yalla pick ak pel bañu masu dara muddu mala masu baye ginaaw and the freedom you tell it we now baby mala bëgg tu ma dëgg tanga ci say bëgg bëgg li ga bëgg la bëgg su mëgg mo may bëgg joxoñal mo dag tundu haltena li may bëgg lo ni nga mela ani agli ci yow
baby
yow la don xam ngeen ga defar sama xol bi ñu yaa ñu reero ba nga pama la sa non yi di xam
mu
leen ko jàppe ndax ta ñoo xamul mag yow fi ñu jaay.